Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare joyle wuro mars jena yamde soki der maison de la presse ko bomako do jottinono do kabaruji du mo roy galo kanko noddete mo modu watra wonto boggi jambe to. Law lewru mars ndu lumo heejanango kabaru jaba wobbe du noddiri dum ton gabu hollitawe do fuddile o do nokko jim elere mobe wombe ton be kollitide no beltide dido golleji sanne. Fande keddoto ko nayri bangal kabaru demal kambe yimbe le remobe wonbe le leedi meedinde be gonde wadde botu mabbe mawdo bo mako do be gonde jenginede kabaru no bibbe jalo wurti himme yurumene wada jamande do fabindiro faabo yimbe le be ngala boode be dum sisil mobe cubi leey lewru ramadan do hitan hikande no do kolitiri wiide wattu jone be gonde hokkude jamade be ngala boode be ko nayri bangal nyamduji di won sembe kabaru ji dum jiddi non do bete ande di bismillah mo don e hakate lumo arande o humingo kabaru demal jaba dum fuddi nokku no dette banya garale nokku mo no dette stade nyaka tembeliobe ko litti widle on do wattu furdo remobe hobe an gonno le o do nokku be ko litti be beltino dido golle jo gorino sanne sabde dum faabodo ko nayri bangal demal jaba wobe do no diri dum gabule lamu banya garo fa kebe famtar kebben Ousmane Ali Boule Ali Sisi
Seydou Kene yo demo gabu illa hitande 2010 e wi makko ngolluma beydan yirwinde gabu le lamu banyagara e leydi malindi fu hore jambre d'agriculture banyagara buray matembeli holti wida dum wadan faabe keba goldibe wobe homini be demal
dum wadama yella yimbe ngombe le nuku o an heba warde somade somaji nu en korko dum wakati e juude yimbe ngaddobe dum e le lumoji di andondirde e julabe wobe yurbe le linje mangal mudu fu
region ngara ana e region ngaji do gabu buri remede ton ngaji ujinaji didi e teme tati e chapande jeego woni demadi dungo hikko o golluma wadan fa o golle beede yirwinede e wi direction regional agriculture banyangara tumani goita won directeur o nokku
l'opportunité dum wadira ko na famu dum ana mawni sanne sabi banyangara do jabatu skengel tammi andi ga sabi tidalaji yogaji yimbelle demobe dum hebata ko nafata dum lehim cogguji jasu dum be jeeyirta dum don sabi so biida mi dinam lumo yalla yimbelle demobe dumbe tan ko hebi kanyu en
profit won ko adama jikiba hebine tijo tamani iude banyagara
dido kabaru jufanba hebe do bmm andi to do page facebook e compte twitter studio tamani wattu jono en jaara nokku no dirteedo dum woni gundam en kalan kabaru hono wendu mabbe mawndu be demat ton do dirten lak fabbi giwin wakkatu jono on lendu do wendu mawndu be kolitidi hitan hikande ndu do wendu nata e fe miccitede wit ton durgol watta ton du demal watta nafaji kewdi kebte lendu do wendu mawndu wondu le sahal leedi meden di le on do wattu fu be bi so ndiyam nata le o do nokku tan hono kabaru awdiji ko nande mudu ka fu gasta le o do nokku latto sababu do so yimbe le hewbe njoppo nokku le mudu en be gonde wadde no dangoji fewdi e faabu be tinno faabobe fa kebe famtare fa nde kedden Ousmane Niali Boule Ali Sisi
wenu fagibin nafa modo jogi bangal margal dabaji demal e awgal liqi beeli joy kawrata do wendu fagibindu itane hikande wenu don nabay sanne dum woni ko habbi hore nawtortobe ndu hamma abakrin horaji walde federation union des producteurs de systeme fagibin
o tuddi fagibin
ko min ngaje pilti wendu fagibindu ndu hikka ndiyan nata e mudun sanne me ngalali nokku mo golle jogaji bayi wadede miden goni le on nokku wenu ndu nafa mudun ana mawni amen sanne miden darta e lam o fiya dabereji yalla ana faabo jamare nden e wi gollerde no dirtende office pour la mise en valeur du système fagibin sababuji mudun ana kewi do imadaraji pamadi Burema Sad Ngoyba won directeur général OMVF
facteur climatique
kabar wailtagol wattu rafito boji kantidi fa yottade tiddugol laawi ndiyam di e golleji goddi don latto sababu falagol laawi fa ndiyam yotto le wenu ndu tiagal dun direction général OMVF holiti golleji kewdi ngadaadi do ndu wendo do woni ko Almudu Mahamad Bangu hebeni si jotamani jude gundam
en birfitito do bomako do en garan halde kabaru ko nayri bangal dum won ko noddete operation ramadan hitani 2024 dum fuddi nokku noddete centre islamique sisilmo cubi hitani kande on jamande fani fabindirde faabo yimbe be ngala boode be nokkan hokkirede nyamduji kanyo ko nandi e mudum wattunde be ngadano dido imadraji ne be kokki ton jamare de wala boode de ko nayri bangal nyamduji no holitira wiide fa kebe famtare kebben Ali Sisse kanye Ousmane Ali Boudi
jigi Jibril Sissogo horejo ministere huminide dinaji holiti yamide feccugol di ngureji wadan fa himbe be ngala bawde sanne keba masala le lewru ramadan
fa ba mu ya urdo to jina alstama ko o fa fa bo yimbel be ngala bawde sanne le lewru korka weli kam sanne de narda allah subhanahu wa ta'ala o fa bo min de narda yimbel ngada nabe o do balla nawturo dum no mujiri le lewru ramadan
gol fa be gol weli sanne walla be wi mabbe ko be dokka dun wadan fa be de hinade dina mabbe
sikaro maro gauri nebam ana eko me dokki men ko mide tampi sanne wakati o wana ko niwi balla o weli men sanne mine harawbe di waram faaba ne men sanne le lewru korka maro nebam fayto sikaro ko min kebi jonko uitana men ti dalla le lewru korka so gonga o min ka mi welti ke fewde majjum sanne
ayi fedde homo ne golleji mudun ko yata ngureji udinaaji sappo woni peccede de hakkunde himbe be ngala bawde sanne gombe do bamako do farde lewru ramadan du darade
lindudo lew ramadan water so vami andu dari ki mbiyan min garan wailtino hejo golle jamen di ngori dum won le 10 go lewru mars warorndu kabaru jamen di kiki dum fudan dum o wakkati 10 jagom yamde di do kabaru jitti mayle 10 jitti yamde solan do jabi kon ayri bangal kabaru jindoketedi betedi wala fu ko wailtito le hen dum fudan wakkati jitti yamde dum timmay so bami fa jana yamde jabiri maslimaji chapantati wato joni en kala hono kabaru yimbe la huminibe kabaru demal ko batto temedi don kanyen gonde jenginede ile dile didi lewru marsundu le ngalure pamoko de le majjum fa pammine ko nayri bangal dum woni demal leedidi meden di kanko dum wono dertet aruna sagane o sugane o non bireten goto ko minido kabaru jatte demal le nokko holli tiwi dum faabo kabaru no golleji di ngori kanyen fa yotto le yirwere le kreduji di kedden ko mo sifido hen.
Comme vous le savez, le Mali
on andirin doni Mali kebal mudun ko buri hewdi fu ana fawi do demal fa kanan ko be leedi met en di fama dabreji lobbi do kabar yirwinde o golle an hani e keba famu ko wodi dun sabide handen men kawrintin do himbe jurube le region ngaji di yotade gallure bamako de fa kaltide do kabaru golleji ngadaadi do demal fa dukkasen humine be golleji mudun wombe le nokkuje de jangine le region ngaji di fu danyan subabe himbe ujinaji njoyon woni yilotobe le leedi met en di yalla andarta kabaruji ngodude fuddude lewru avril warorundu arande e di dabreji yo famude ko wodi ko buri dubi noga joni golleji lemto ngoji wadama do kabaru demal nenno sabe mudon be meeli on kebi famu ko heewi waylitege
wattu joni en jaara nokku no dirtedo segube kolliti le hitane 2023 yimbe le keddibe le kasaraji dati di dum yefa yimbe le chapande nayo jettom barmube le hembe dum yefa yimbe ujnere temede jettom e chapande njoyom en njoyom fedde no dir sapper pompier wonde le region kany hokki dido kabaruji le majjuntube bi imadraji mawdi be ngadi le odo nokku
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Le yotere men noddirte zoom sirnde ngaran halde kabaru hono dum woni kambe yombaybe be en bien le ngalure bomoko nde so bami fa dum woni korka ka batti kanye ko hedde ngaluje de fu tan dewle ere kabbe tatteji di fu imadraji moddu ngatteli hen ka dido bomi so de jeefa be jottiki le ciudi mabbe di tidallaji moddu be kebata robel wobbe antora tan paminta suka mudu en honno gorko jogirte wobbe du paminta suka be honno nyamduji defirte kanye fa yottuno katine worri be do suka be so be jottiki le ciudi moddi tiadele moddu be kebata ton tayde wiide dewgal an weli fu dum wawa welde be sabbi de tawan ko nyaki be ko an mauni sanne Usman Yali Buli
ne deugal baama de woni ko ngurdam jaati fuddata di wattuji weltare ana tagituro wattu yoga e wembere mami wa defude mboyri anka jiyama tan mon deurgel nyande wiyama o defa mo wemba o muruwa tatteji fu fu buri kasen e siko debbo anon hedde makko ana yewmo hono mami bibbe rewbe hewbe tawete le oti alla yogabe mabbe paman telefoji mo ben ana nodda fa keba wallobe no kalnirta dum be non defirta e wi sede foji yogaji e dewle ngatede badale lewru korka boyata sabe mudun akilo mabbe be yombaybe warbe ya mboyri ngana warbe defude honno wawa hala en bi watti yoga ngari tan hejata fa ladda debbo suudu e kintine bibbe meden rewbe taguji lobbi e kintinambe defude dum buri mojjide makko e galle mojjota le mudun
non wori ko ikintida biema furdu sa biri dun ana hale ko tay goddon kasen jokka dun ko nayri bangal wode fotire o hibintida golle o do sebide anda wi non lati ka fu yo sagomaada iwa wakkati godda kasen bange maada ya le galle mudun so ni wawa defuna ko nande mudum hebi dun ton a tawon yo dum yaage galle do iwata do jati e biya laabo hebi lando reno cakite jamande wori nyaloma hande non do ngarte haddude bete hande do kabaruji dimin joti on sanne hedaali heejo jamen didi do kabaruji fodo baawi hedaade dun so bami fo ngabbe do bema ande to 37321 non jeewi dum numero amen via mo o kanyum won mo noddum min joni o ngabbe do bema ande to do ngadan www.studiotamani.org non jogibe dum won telephone ay ecran ay dum ngade to télécharger application mo studio tamani fa jeefe no kon ande do no do ay ser yotre mede de an wodi wassalam yotre meden den garan halde lewru marsundu micitede wiide odo yowmo lewru yondu lewru hejjanandu robele non biyeten li adnara alandu fo mangal mudu hitani kane garan halde hono kabaru bonanda je ngatteede fewde e robe kolliti don yimbe nyongitibe hitande 2023 sa bamile tem de rofa tawan chapande joyom e jeddom be fu yobe robele non non sudu humnindu kabaru himme yurmen le nokko hollitiri wiide le on do wattu fu yoga e pelle robe le gonde le nokko kollitiide imadraji mawdi kani wadede ko nayri bangal hono batuji robe mo futtata do en hakkille mudum tidalay debi jogi nyaloma hande no fa keben famtane dum wori kedden Ousmane Niali Bouli Kanye Ali Cisse ko pewni en do hen
warde masina no mi gonno to amen tone miɗe mbawan no hoore amen miɗe gaɗa gollewo jardin ɓiɓɓe leɗɗe ko heɓete jardin o e amen koye ɗum miɗe nawtorono ɗum ga ila mi joppi tom somi gaari masina ɗo ñande fuu tiɗɗala amen ɓuuri yarde yeeso ko watte ɗom hono golle fuu heɓugol muɗum wona ko
on keɗɗeke seedavo debbo goto egguɗo warde masina kultinɗo wiide pati inde muɗum haale wala fuu ko heddi e juuɗe makko saabe basiji ɗi wona kanko tan woni hono ley o tiɗɗalla rewɓe wonɓe menaka banyangara yuwaru kanyandu kuliti en hono burdi
wakati tobo kudo tache ya mile ladde tu miwara minyeye dum bajangara ngale wakati jom o min kada mafei yare suko ide hako njordo minka wala fu gole kungata mindo kaje mbuto tono omi dundumi hadama wadde dum sumi kibi mballa kadum welami min minjeyo kinia em hewbe anawara do ando kadule baleje debi nartami min orno de a borni kede a hisata sa borna kide du a hisata
dire le ere zon tumbudu men kawri ton e Aminata Haidara gonda e fedde centre des femmes de dire holliti en wida sabe basiji di arobe ngala wallobe dum en kasen bangal almusaddaji fa keba dar no golleji mubben no jittiri
menaka wono
menaka ko e buri yim belle e gube iwde jonde mu en uinaaji chapan joy wondo be iwe nokkul mabbe de sabe gidali fedde ne menodirta etat islamico grand sahara en joppi fu tagal mabbe le hakune leji ni du ko yottoto gelle sappo e didi fu yimbe mudum eggi sabe tordaji mabbe di njubbe kedo yimbelle marabe to no naweri di seda fuji woni hem sukabe dewoyu hirsa
hora je fedde rewbe wombe le kreduji mali gondini halaji Aminata di e wi gundo kamisoko rewbe wombe le sahal e wuddu leedi meden di tampi sanne sabe basiji di hora je de fedde tindini wide il basi o fuddi lawi rewbe kebirata fu uddeke le kreduji di rewbe mbawade golleji gese e wi makko
par rapport a l'insécurité
rafinde na ko kutteje mudum mata masanne do golleji amen di golleji be amen pabotobe amen fu witti lamu leji ni du ko wala le nokku o ko tordimi le cercle jire do mi nada kanan kobe leji amen di golleji be amen faabo rewbe le bele golleji mu em latto di sababu waddande dum em golleji di be bawi daranade hoore mabbe buri fu bangal golle jardin
le maraîchage
Fatima Maiga woni hoore je fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali e imoko o kabaru tampini rewbe wadi fa himbe hewbe e gakko buri hewde mu ende fu ye rewbe e sukabe
musornunu
rewbe le bele golleji ko watta ko ngorda mu em habbi buri fu demal so be kada mo wadde dum sabe rafinde naagu o ada andi dum ka mune fu bura dum tiddi ke mabbe wuti ke sanni fa yoga e mabbe kala nyaloma hande o wala fu ko nyaama wobbe kanyu en ka eggi nukule mu em jaati hotir nukule goddi
yorobe hon hani wada de faati tidallaaji e rewbe jogi leden nukuje kebene jogala hore jo fedde coalition des femmes leader nord sud et centre du Mali ndarti jondeji ngade dow faaba golle rewɓe yalla ko woni hakkillaji maɓɓe ana kettine.
Nous vous dirons qu'à l'ancien
président wadde noddago fewde e Assimi Goita o laato ardo golle latoɗo sababu hawrintinde jawdi gorori nawterede fa faabo ɓeɗo yimɓelle, saabi faaba muya le himme yurmere wawa yoppirede pelle iwroɗe sella ɗe tan. miɗe miili ñalawma hande o ɓiɓɓe leydi Mali jooɗiɓe sella kañum en du wonko wawi faworade ɓeɗo yimɓe, saabi gurdam ɓeɗo rewɓe e sukaɓe haala muɗum halte.
ko laati fuu ɗe baale rewɓe fuu kollitiwide wonko wondi e yarude seeɗa banggal heɓugol ndenagu ley nokkuji maɓɓe yogaje. o radio fedde rewɓe wonɓe ley kireduji hollitiwide nokkuji kewɗe deƴere heɓama fa rewɓe e worɓe fuu puɗɗiti golleji guese.